One, your bad boys in the building. Jama do what I'm a Ferrari boy, taking over gangsters and bastards. Ella Conste Boisier.
My name is Zay. Hey yo, Chester.
Since 2009 nari mubulofwa. Na 2012 yenze boy stio mubulofwa. Ipachi 2020 yena au 30. Unachula sana kwa flight kile ya 30. Ono mwaka paka bonji fenga kuliku. Ngani chila paka chila fenga kariku. Echo kanishka chalisa munje lili. Kunga kwa libebo na lufanya bonse banje lili. Kumu mwako wako mani na emo fintu fichinjeku. I promise you, come back, come back. I'm not even thinking about it. I'm not even thinking about it. Last day na lishuli li for nothing. Kubombe shoku bazi shoku sombola mo nothing. Chali kwa zili mbidevo na mfulamina. Upika tama palu kubula papa kusaminada. Uno mwaka deva fili fiu kutalu kaku. Kumapalo ya nzi onse awa talu keku. Navama pange ya ukuba na batali kaku. Tafaka bombe fezi manga na vipepe rapu. Ibai bai wevu chushi nditi shalapu. Nachula sana pafula uboi lelu shalapu. Ono mwaka lisa wanji na nkakulaku. Na mapalo ya nji nze na akakulaku.
Una mwaka we na ile pasa ye. Tulo kosha paka vene wo. Sange chako mutima hiyelele. Ay profesa ye. Una mwaka we na ile pasa ye. Tulo kosha paka vene wo. Sange chako mutima hiyelele.
Natula sana. Ey, we would choose shalapo, kudo koi salako. Jobunga babuisha na kula bomba yose ya shalako. 10 kwacha 20 kwacha 50 olo zali. Na kula vibaza baza paka nseke jebali. Hey. Noti zegda, nebo bashe beneza. Ding by myself, come in a bukatineza. Abaluani wa mugem, deba chekanga kaleza. I stand by myself, batikuntan shileza. I'm the king, nanguvese, shaka punde zalo. Born to win, so it's Tine Fiam Chalo. My name is Zayn.
Yes.
Hip-hop.com.